Sukuzonke ngiphuphe calendar lithi insuku zami zokugcina lezi. Mampapa mangimanzitene ngembe zilibelesele bangibiza umshengu. Sukuzonke ngiphuphe calendar lithi insuku zami zokugcina lezi. Mampapa mangimanzitene ngembe zilibelesele bangibiza umshengu. Lo mhlaba ngiyadlula endaba isithanda ukuba straight to a ruler. Lo mhlaba ngiyadlula endaba isithanda ukuba straight to a ruler. Sithi sangoma ngihlabela amadlozi sona sibona izingozi impilo isengcupheni la ngizobangwa nezibi emsamo ngigcineni nini inqubekela phambili angeke ngibone ngezokubajwa umalume yenuke ebuke ithama lizi ngena ngazi ngilenze umama uvele wathi ngithandaze kodwa izangoma ngijike egerke. Ayazi inkinga ziningi 2009 ngazali ngose ngaphili ngayetha ngompilo impihli yangidla ifana nesilondo singapholi ngiyabhibha idakamizwa ngizidli kodwa ngiphuza utshwala just to take the pain away. Nomkhulu uyangisiza ngakho ngibhala njalo uma ngifuna ukukhipha imizwa yami. Nsuku zonke ngiphuphe ikhalenda lithi insuku zami zokugcina lezi. Mampapa mangimanzitene ngembe zilibelesele bangibiza umshengu. Nsuku zonke ngiphuphe ikhalenda lithi insuku zami zokugcina lezi. Mampapa mangimanzitene ngembe zilibelesele bangibiza umshengu. Lo mhlaba ngiyadlula endaba isithanda ukuba straight to a ruler. Lo mhlaba ngiyadlula endaba isithanda ukuba straight to a ruler. Fangixap analo nekat intengi sikhulumayo mase ngidakwe fucked up vele baba ngiyamdinga ipractically ikhanda buka manje yangixina agcwalisa umthwalo buka manje uyangisiye nje ngenxa yesibongo sikamama lapha bathi ngishinje ngisebenzise isigaba impilo izoba mnandi kuphela nekha indlela zovulela bekumnyama kuyokukhanya. Straight to a ruler.